Yeah, I. Hey, Twan, as this me take clothes upon the place, me say. Right time. But they call Langan in the full on the tomb. Put this in the name of Weda. The bill and shit to Manga Capolo. Pull them a letter of Weda. A phone and this is just open better. Kanga come out and the better. Oh, I'm boy and they just send me more Caporo. Phone and call them furo. Nitoka kapena minyama kutinkale ole pera Azanga mbiri ndinkache zanao pano adale mera Inendika dalimo mujabe uye mukala ndivera Oh ay, nicho seni mukaporo funa nkale mfuru Hey hi, ndikuziva pompano pempelo litayangidwa Inendikuziva pompano Pempelo litayangidwa, oh yeah. Ina ndikuziva pompa no, pempelo litayangidwa. Oh, andipo ndiza choka muka poro, uzakala mfuru. Anta mzigo bondi yangana, ina mandi chao panda nchito. Koma mbuye bondi yangana, hamandi chabe mwana wake. Nima uwake andilimbita, ae mwananga usataye mtima. Oh, ine ndikuchwa samu kaporo, uzakara mfuru Ena kusoweka kwa banja, ena kusowa kwa mwara Paka kuyenda chozolika, eti kule mandi minyozo, favor Kwa mabe usataye ntima, ae pempela kosaleka Oh, ae, uzachipeza chomwe usowa, uzakara mfuru Ndikuziva pompano, pempelo litayangidwa Ine ndikuziva pompano, pempelo litayangidwa Oh yeah Ine ndikuziva pompano, pempelo litayangidwa Oh, andipondiza choka muka poro, uzakara mfuru Pempelo litayangidwa, oh yeah Ine ndikuziva pompano, pempelo litayangidwa Oh, andipo ndiza choka muka poro, uzakara mfuru Ndikuziva pompano, pempelo litayangidwa Ine ndikuziva pompano, pempelo litayangidwa, oh yeah Ine ndikuziva pompano, pempelo litayangidwa Andipondiza choka muka poro, uzakara mfuru Ndiza choka muka poro, uzakara mfuru